chini, yeah. East Africa mpaka Afrika kusini, jua mziki josiki dogo jashinski mafiki solo, wangu mutu shona pants, mabebeza shona pants. Nakumbuka time siku hata na ndururu, sign code TV na rapia na kizulu.
Oh,